pezako maulele. You may be sleeping on your destiny. Uzibugela phansi ululaza amandla ezulu. When udlala ngobushaba akho vezizikhwephe zakho maulele. You may be sleeping on your destiny. Uzibukela phansi ululaza amandla ezulu. Shudendendendendoy.